Story.
Haya maisha unayoishi peke wewe ndo una choose. Lina upande wa pili chapa win and lose. Ups and downs nafanya kili na move. Fanya unachoamini po siku watu wataprove yeah. Kila anayepumua anaweza kufa. Tunapita dunia sio yetu wetu na kiana matuta.
Ulimwengu hauna huruma na maskini. Kosa moja linaweza fanya ukawa chini. Watu wengi wana roho za kwa nini? Wanaweza kunja hata pale unapowini.
Ili ufanikiwe lazima upitie visanga. Propaganda, mjengaji ni Mungu cha ajabu Mungu anapanga. Maisha visanga, bora upoteze ilizi kuliko kufiwa na mshanga.
Upo tomorrow, oh, oh, oh.
Tomorrow.
Tafuta leo matokeo yako tomorrow.
Tomorrow.
Ushindi upo tomorrow, oh, oh, oh.
Tomorrow.
Tafuta leo matokeo yako tomorrow.
Tomorrow.
Amka, umekucha. Maisha kujitoa, yeah. Ficha maumivu yako kwa wanaokutegemea, maana wewe ndo utawaokoa. Kukata tamaa haimaanishi kwa ndo option. Shukuru Mungu noma ungefanywa abortion. Maadui ndo marafiki, ongeza juhudi kwa kusali. Wanaweza fanya upende pombe huku mlango na ufunga kwa msumari. Ufanikiwe lazima upitie visanga. Propaganda, mjengaji ni Mungu cha ajabu Mungu anapanga. Maisha visanga, bora upoteze ilizi kuliko kufiwa na mganga.
Upo tomorrow, oh, oh, oh.
Tomorrow.
Tafuta leo matokeo yako tomorrow.
Tomorrow.
Ushindi upo tomorrow, oh, oh, oh.
Tomorrow.
Tafuta leo matokeo yako tomorrow.